or made it.
Picha limeza nimepigika sina mkwanja na vuta picha na wasa na kunja ndita na kaza. Picha limeza nimepigika sina mkwanja na vuta picha na wasa na kunja ndita na kaza. Picha limeza nimepigika sina mkwanja na vuta picha na wasa na kunja ndita na kaza. Picha limeza nimepigika sina mkwanja na vuta picha na wasa na kunja ndita na kaza. So you can picture me rolling, can picture me bowling. Kilichomo ndani yangu sio mimi. Simanzi, you can picture me stunning. Brazen smoking majani. Kinachoponya imani sio dini. I'm killing everything kinachoweza kupumua. Haijalishi kama hauni juu ya mwana njua. Mchanga bichi wezu kanitisha kitumbua. Naomba sana noma lakini bado na kisanua. Lakini bado naomba dua. Bado Joshua. Bado bazi ya mboga mpaka ileo sina nishua. Bado nina mishigo shigei tua. Bado shjongro pokaji bado mkachi bado na uchubua. Nasio kama sidete sijona wakumu expose. Kesi zikileto zinafutwa case closed. Sikali kwa ghetto za kufunjwa of course. Rada safi na vizia watoto wa Nairobi. It's freezing on my chest to me so mtuwa mikacha kacha. Fuck these rap battles mina chene atacha kacha. Clean uto zene ya memba wa kacha. Tamba ni kwa sipo. Tamba la watambia faster faster. Macho kwenye pepa la fumishe sio za poda. Yanki nguvu kasi 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 nguvu ya soda. Tofautisha utamda kusikia uroda. Mitatu na utakia migumu kipigwa makofi tunarogwa. Kila line vile stress kehovia suka pime. Chinkumbushe nyuma mishke mbio na chai mashine. Choko zao hii namba nyingine. Kila neno lina kata sime. Muliza fanda ngogo tarime. One for the money, two for the shows, three for a head, 24 for the girls, five back and six for my dogs, eight for the hoes and ball, yeah, ikwacha kupokea my calls. Sema kweli mina idol wako, who's better? Tangu toke na mziki wake, how ziki tena? Paka visasa ndo bus tena. Gini pasito kinoma, tunashia madem na storytellers. Stake ni pengu, ataku ni bisha, mude ni okwangu, ataku ni bisha. Stake utumika kama bazooka, pene na pepe na ntushiku imbisha. Wakija wato wanaka wanaka, segon oi badada badada. Hadisi ompato na soka hibish, back and forth wana ha ha. Back and forth wana ha ha. Sorry mkwap mini mga ga. We back up and doing this shit, kama sio shiva mini master. Me and my niggas we equal, hanging with beautiful people. So tuku wana kula bata, kama sio hivo na kata. Hey Siri, pray for me stupid, pray for them stupid. Gaza na sauti, that's right. Hey Siri, pray for me fimbo. No chape fimbo, yende kwa wenye shingu ya baiba. And then I'm back, yeah. High level slayer, moving like lawyer. But guess what, player. Usfollow peji yangu kama unaona na kusea. Follow shila wadu kama unautafuta mbea. I've been sad like I've lost love. Mad kama pigo slap. 10 bucks in my pocket, closing it dale salam. Lama zote zangu mimi, wambia kutesa kuzam. Check it to number I'm selling, saving my shango matam. Lama lama red pajama, yes I rap my mama. Wanao save it top dog, mungo amenibariki sana. Wabona nubia mabaya na battles choki pambana. Saving a lipo adi kula na kila na chokifanya. There's nothing I desire than respect. Ndio maana nilijifunza kukubali my mistakes. Nashukuru kwa kunifanya nimekuwa bora wa muda wote. Buzi na kuja hii section kama dedication. Kitatu na bumbana bila bifu. Na pesa tunazipata cause nachana kila siku. Kitaka kupoteza nzisha tifu. Wanangu ya popole kwenye ugomvi. Wanakuaga kari kama mbwa mwitu. Squeeze stoki sana sionekani kwenye matanuzi. Ni mwendo toku poa ghetto kwenye majakuzi. Tabia zinendana na michuzi. Muliza sugo wizi na wasungwa vipi hawa toto juzi. Hainaga vipi mo chuki chuki. Hatuita ndawea situ naita boxa boxa chupi chupi. Nakupa utamu kama nyuki. Bada hii landa na dachaveli sina muda nduki nduki. Globa wajui kwa ninja natoka mtani. Mindo nafanya nkitoko na kosa amani. Bogi kubwa na kujia na kali. Boga zinataka nizila tazikijua natoka na nani. Bosa nkila kitu kwa ishima. Nipo kwenye bima. Nasikiliza Marco Polo J-Rax. Makelele yangu ndome kusima. Kazi tena huna. Pisi yangu waikusu kwa ushima. Mauzo kwenye noti. Yeye na pochi. Toto kama abi unamlete ajio toxic. Kazi nishe funga hawa ingia watoki. Nyeni viche kesho mkaikize na mpoki. Saba naitaji huduma. Natema magunjo sugu so mnaitaji ya suma. Makiki misipendi na ndio mana na uchuna. Misiki kaje melody so abari ya tuna. So abari mini mini mani mao. Nipo juu na unitoy. Mimi ndo mamulize tatoto badi mario. Amulize kapo mwache peti imani daddy yo. Sifagili mtu kwanza sina tailo fagio. Really? Unanitia madem, unanitia magema. Tuifanyi for fame. Hii kitu wazi tunaifanya kwa kitu. Hatuifanyi kwa njia, hatuifanyi for fame. Hii kitu marashi na smell safi. Na mhata sema pasi got na fast grassy na penda maua. Rekin a mix singer, rekin a deep voice. Rekin tako biti la singeli na kamua. Na wafato pepo na jua misi yumbi. Hawavumi na wala wabwesha kwa kivumbi. Selisepa kirudi kwa kumfungia ushungi. Kipusa shusha tipa yensha giza tungi. Navojitambuzi yeleweke kwamba bora wa mda wote. Bora kuliko siku zote, bora waniogope. Bora kuliko mnemsema bora wa siku zote. Maesabu nezeta mathematics. Na hiko rappers wote ningependa kwa kumbusha miwa kwanza. Msinilevi basi sungumzina nialianza. Igema kufokia fokia kipaza. Respect all the legends ila vitu vingi minmefanyo kwanza. Wakwanza kusign na major label Sony Music. Wakwanza kushabikiwa na students bila scoofies. Wakwanza kujusisha na international brand Hennessy. Wakwanza kuwa rapper mwenye lara enemies. Wake up everybody, this is six. Na yosha iskia ile nyingine mbao ni mbovu, this is fixed. Tofauti ni kubwa, this is sick. Zineza ziko nyingi, but this one is the real session six. We out here!